none other than DJ Bunduki, the champion. DJ Bunduki, the champion. Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki. You're killing them, Smalls. Our house to your house. You're listening to DJ Bunduki.
Don't you...
I swear your love give me fever. All the time you come and done the shiver. Now you be the one, just believe it. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Zina with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu, oh, baby. Mchana kwa siku, oh, baby. Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu, oh, baby. Mchana kwa siku, oh, baby. Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it slow, number one.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
No, 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 no.
Jaja, yo put the jaja.
No, no.
Jaja, yo put the jaja, baby. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja, baby.
I hope you know, say, this is what say. Where you got it for, back it, they make me the quick, quick, quick. Baby, quick, quick, quick. Kanku pakewese, nese nese. Zamenda ni narungu kumredi kipepepe. Kipepepe. Ooh la la la. Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh la la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. So take it slow.
Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja. Jaja, yo put the jaja.
Ghetto Superstars Entertainment.
Hatu napenda koni, kikupa mpaka moni. Nikipe Kenya, pe Kenya, nisiwai nichelewe. Kikujumu mdomoni, tachi tachi kiononi. Nunate Kenya, te Kenya, na kufanya ulewe.
You must see chocolate monster. Soon my contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh boy, I'ma go downtown for ya. Call you king, put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me le kitu amekupa mama. Embuchutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kele. Mana wanao leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better better tell them that you're mine.
Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo,
asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana mepata ntulie simba. Oh, ntulie simba. Oh, ntulie simba. Zile chenga vidanga dana vicheche nchunie simba. Oh, ntulie simba. Oh, ntulie. Asa bebe mwisho mile kitu amekupa mama. Embo chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana tuwafunge kelele.
Ni usiku mchana jua kizama twanze kandana. Konyeshe kila menipa mama tuwafunge kelele. Mana wanao
none other than DJ Bunduki the Champion.
Lala manalama kisa penzi la nikoroga. Wendo mganguzi ule unipa matibabu na ule utamu kuloga. Idusi wa bimbe kiukweli kweli. Vijiso vyao visio na haya. Wivu wa songe wenye kejeli. Waficha nyeti kwa vijibwaya. Bendera ya pata upepo. Nilichotaka kisha timia. Tunasubiri kuiona pepo. Kwa vile jaka tutunukia. Ex nenda salama. Wasalimie habi mada wabohu wenye blichi. Mweza kona mpanyama. Haichomi ya na ile takame kiwa mbichi. Masa kisheka mpoli boy.
Sifanya sira pole pole. Pole pole. Dunia nataka stara pole pole.
Nikikupigia na kucheke tu sija miss mikasibu. Miji na mengi nauliza koko salama tu. Umenikosa na juu ndo maana bado uko bita. Unampamba tule naye la bado unanikumbuka. Fujo za nini shida mbona swajabu kushindwana. Vijembe moja kwa moja kanime kuibia figo mama. Kichovu nguni so nishagoma kunama. Nishakata utumwa shika msini zako nenda. Usilete noma punguza mzuka. Pisi za rusha zinapendaga kama vita yeah. Kwa chana ndo utajuta utadhani ugomvi na Hitler. Bato la kimbio zako utazikumbuka. Na kuomba sana kakwa chana tuachane kwa watu wazima. Soma noma utasema ndo watu wa kwanza kwa chana. Awe mwisho kupendana undo mfano kutemana. So mili masini watu pengine tutakutana.
Sira pole pole. Pole pole.
Bunduki
Makodinda mako stamina. Pole kwa kupigwa teke. Kaya wameweka tuweke. Pole baba. Kwele kuchitiwa kunauma. Usinyombia kukute. Tamani unune kucheke. Pole baba. Ila ndoa vazi la stara. Mana miwalisha sema. Mkipendana mkiachana utu msivuane. Mbona mwondi kamwagwa kauchunaga. Yoba kamwagwa kauchunaga. Palnaba kamwagwa kauchunaga. Na mashairi yake. Mbona kiba kamwagwa kauchunaga. Yuksi kamwagwa kauchunaga. Nei kamwagwa kauchunaga. Na ubabe wake. Mako dinda mako stamina.
Don't talk.
Hey.
Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk. Don't talk.
Mako dinda mako stamina.
Don't talk.
Hey. It's DJ Bunduki.
Mi ananifonga kumawaz. Nafikiria kitacho nyumbiza mi moyoni mpenzi ukinitoa. Nimejifunza kukupenda na kukuenzi. Niko mbali. Usijekata tama. Ukanitoa machozi. Na tamani tuonge. Bila muda. Mana mina wivu. Wenye pesa wasije kukuiba. Oma oma. Pressure. Mina nipandaga kidogo. Tena chunga kabisa. Nisije kukukosa mrembo. Oma oma. Vina nipandaga kidogo. Tena chunga kabisa. Nisige kukukosa mrembo.
Forever mina wewe.
Ah, 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 ah.
mawazoni, bado upo wewe. Niamini tena nielewe, uwepo wa baridi na joto, uko mbali na iona misoto. Sio siri napitia changamoto, ila usihofu, mimi ni wa kwako, kwako. Homa homa pesha zinanipandaga kidogo, tena chunga kabisa nisije kukukosa baby we. Homa homa pesha zinanipandaga kidogo, tena chunga kabisa nisije kukukosa baby we.
Hey yo, hey yo, out of corner to Europe, it's your boy Puka Puka Danger, DJ Ken DJ, and you're chilling with the number one champion, DJ Punduki.
It was love at first sight, first time I saw you. Umesababisha, sasa I'm a dad, I'm a real man. Usiku hutwa kesha, just me and you to have fun. You're my señorita, I'm so glad that I'm your man. Slow down, I just wanna hold you tight. Turn around and bless me with your beauty. Hey, slow down, I just wanna hold you tight. Turn around and bless me with your beauty. Na kama utamu kolea, basi kidogo tena sogea. Na kama utamu kolea, hey, nasema basi tena sogea.
Elea, ogelea, elea, ogelea, elea, ogelea, elea, ogelea.
Chop top phone number black list. Chip on your toe, get it low. You me number one queen in Adidas flow.
Ukicheza unanita manisha, yani unanirusha kabisa mimi kwisha.
Oh dada dada,
ukicheza unanita manisha, yani unanirusha kabisa mimi kwisha. Yeah, slow down, I just wanna hold you tight. Turn around, bless me with your beauty. Slow down, I just wanna hold you tight,
yeah, yeah.
Turn around, bless me with your beauty,
yeah, yeah.
Okay.
Na kama utamu kolea, basi kidogo tena sogea. Na kama utamu kolea, hey, nasema basi tena sogea.
Yeah. stop. Yeah, you better work and get it on top. Boy, you gotta sweat before you can chop. And you better know you a winner before you get it to a billion.
Money come, money go. Money come, money go. Another
money
one.
Come, money go. Money come, money go. No mana nazichanga. Nazichanga. Una nazichanga. Nazichanga. No mana nazichanga. Nazichanga. Una nazichanga. Nazichanga.
Ha. See me, yeah, it was a green light. When the money goes, we go to ride. Depend the chanda lama, cause I work hard. Kusa ukana kana. See me, yeah, it was a green light. When the money goes, we go to ride. Spending is a habit, cause I work hard. Kufuti kana kana. I'll never go broke.
Money come, money go. Another money
one. Come, money go.
Money come, money go. No mana nazichanga. Nazichanga. Una nazichanga.
Kabuza tulifika, waweke fensi tunarukaga ukuta. Kama mafisa tuwajage ta mifupa. Mifupa, chantu mavi wanashikaga ukute. Lia tatu la badaya utajute. Kama ulipinga basi leo tunafuta. Tulifuta, watu wanaruka majioka uko. Viuno vimefungwa mota hivyo. Siku chafu wana boxa uko. Mjoba katangaza doa uko.
Mama,
Ghetto Superstars Entertainment.
Make you wind in my baby. If in the pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Jiani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Slare, lare, kam kao tule. Jotu kufunza nikufunze kozi ambazo uwezi kupewa shule. Choni kutunze baby uwezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye joto tapepewa. Yongeze, nyongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba, yumba, kishalewa.
Asema baby apo kat, baby apo kat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apo kat, baby apo kat. Ata jambazi suguri na pigaga saluti. Tende karatibu kama unasinzia.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba. Yumba.
Pane taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Lie karibu unakamatia.
Yumba.
Anase.
Yumba.
Una na 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 na.
Funga funga mishkaki. Funga na opaki. Rumba taki taki. Lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba kati kati. Yumba yumba mwili kama umelegea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mba wapayangani. Aupasue alde wingie ukae ndani. Bado na wagongea ngongo na kumaria mchongo. Na shushia vigongo, mevaria usongo. Goma ngoma msondo, uongo. Anajua Mungu mwenye mbingu alde na udongo. Mseka sema sen sema wagosha mpera mpera. Na meba sanchoka na nyuma kafunga tila
kwele. Asema baby apo kat, baby apo kat. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby apo kat, baby apo kat. Ata jambazi suguri na pijaga sauti. Tende taratibu kama unapetia.
Yumba.
Hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unapatia.
Yumba.
Ghetto Superstars Entertainment.
Chavu kupata pezi lako. Gugu pandu ole sita muyo wako. Tenki ya moyo funguo ipo kwako. Mimi mazima siwezi toka kwako. Jamari moyo wangu sijezima. Unalamika kau kilema. Kunipa penzi lako hata huruma. Una, unanitesa sana. Jamari moyo wangu sijezima. Unanitesa sana. Kunipa penzi lako hata huruma. Una, unanitesa sana. Kidochi, kibuti, kumwagwa, kutoswa, kutewa.
Inauma sana.
Na kidochi, kibuti, kumwagwa, kutoswa, kutewa. Sasa hivi unaniona kama mimi sina. Unavyonisema sina mara tena. Hivi unaniona kama mimi sina. Unavyonisema sina mara tena. Kiputi kumwagwa kutoswa kutemwa.
Inauma sana.
Na kidochi kiputi kumwagwa kutoswa kutemwa. Sasa hivyo unaniona kama mimi sina.
Asira, asira za nini? Naomba urudishe moyo wako nyuma na athirika mie. Kwa nini, kwa nini? Joto zifute tofauti zetu. Mimi na we sitokubali. Atabu penzi ile silioni. Loku imegundua ulinishusha daraja. Liti ya uruma tahiri kweli file. Litangatanga kukicha. Nilikosa nini hani?
Lololo.
Hadharani kumbe bado namshika mkono ambaye baba nani yo yo yo. Hata nani kubulani ni mama, mama ye. Kisirani funzo tofundika momo. Matatiko. Kubulani ni mama ye.
Changanya. Nimejaribu nimekwama. Hata juzi juza nilewa sana. Akalala ba vile vile. Nilimpenda kweli oh 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 oh. Kama na mapepo pepo ya barini. Shida 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 gani yo. Hivyo ndalivo. Hadharani kumbe bato na mshika mkono ambaye baba na nina ya najili yao mama wora oh. Hata ndani gubulari ni mama, mama ye kisira ni funzo so fundika mama wora matadizo gubulani ni mama nambare o araizo.
East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the Champion.
Ya mola haina makosa. Huyu kampa boda mwingine berosa. Futa subira ngoja mungu aje kwa josa. Fiti nanana, sigeuze changamoto. Maneno mwachia minanana. Dawa ya moto ni moto. Unanana. Wako wala sema konde atapotea. Konde atapotea. Jembe katia gia chombo hiyo inapepea. Chombo inapepea. Kwini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Subiri kesho, zamu yangu itafika. Denda wambie, wambie, hey, I wish to it. Za kujisifu najua. Kila kukicha kwa mungu naomba dua. Haso nazidisha ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawafua. Mchanga hauzikwi. Unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki. Ure utaji na ulazi. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Denda wambie. Wambie. I wish to it.
Kamata chini,
kamatia chini,
hey, kamata chini,
kamatia chini,
kama, 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 yo, it's your boy Nari,
and it's your girl Aika, Navy Kenzo. Sasa tunatuanga lala na DJ Bunduki, what up?
She down for life, she the rock, so she gonna be the one for me, yeah. All alone, you want the light, cause you wanna give her them for me, yeah. Be your guy with a no limitation. If you're only there for me, I realize that it's all in memento. We were never meant to be, yeah. Why now, yeah. Why you on my phone, why now, yeah. Why you coming back right now, yeah. Why you in my head, why now, yeah. Why now, yeah. Why you on my phone, why now, yeah. Why you coming back right now, yeah. Why you in my head, why now.
Loving and easy my loving, take it, don't break it, I want peace in my loving. Crazy my loving, kissing and thugging. Slow down, give me pleasing or loving. In a dirty way, got me missing your loving. Without you, nothing ain't easy revolving. Giving your love wasn't easy, my loving. In a dirty way, got me missing your loving.
Wait, 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 why now? Why you have to do me wrong? Wait, why now? Why you acting goofy now?
You should know that I'm running out of patience. You roam around then you give me hesitation. Sweet as honey but you burn me like a steak.
And I say, why now, yeah. Why you on my phone, why now, yeah. Why you coming back right now, yeah. Why you in my head, why now, yeah. Why now, yeah. Why you on my phone, why now, yeah. Why you coming back right now, yeah. Why you in my head, why now, yeah.
Wine, wine, wine. Yeah, yeah. Feel fun, me na zap, me na. Yeah, yeah. Wine, wine, wine. Yeah, yeah. I'm alright to the sun, can I? Yeah, yeah.
I'm just a girl who wants to have some fun and dance some days. Boy, come tonight. We can have a good, good night. Don't make me cry. This conversation don't even need no complication. Oh boy, these temptations don't even need no explanation. Oh boy,
you know I want you. La, 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 la. You know I need you. La, 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 la. You know I want you. La, 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 la. You know I need you.
Mafona na tuja gitu. Nataka tuja gitu. Anajua napika gafu tu special. Special for you too. Ewe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri metu. Ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is ya. Hey. Two time. I put up my money. You jaga nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. You taka tuende shem tembeka migu. You know I like it. You taka nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa. Puta puta napenda mwendo kanyagi mafuta. Nitaka nigo bebe bebe chuka chuka. You know I like it. Nitaka kuendeshe mtimbika.
This is DJ Bunduki on the Wheels of Steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Bunduki.
Kameniti Kenya, kamenigusa kunako, eh kunako. Kanipe Kenya, kamenipokuwa macho, eh macho. Kanafanya makusudi, kama kataki pipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki pipi. Kanipandisha midadi, nikimuona begi ya sikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Kepulake la nikiminadi, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa kiasi chaji, natapatapa kama mfamaji. Teke te Kenya,
te Kenya.
Kaniteke te Kenya,
te Kenya.
Hamenishika kwenye paja,
te Kenya.
Na mtaja taja,
te Kenya.
Teke te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Aminigusa kwenye kwako,
te Kenya.
Yani mara uko mara hapa,
te Kenya.
Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kamini te Kenya, te Kenya katoto. Kani te Kenya, te Kenya katoto.
Money boy,
te Kenya, te Kenya katoto.
Nikika te Kenya, kana te Kenyeka. Yani kana cheka cheka. Kamini te Kenya, kana vitete mesh. Wami kitonga sekenke na sereleka. Mikono juka na mabao. Upepo suku mangalao. Ukizungusha mama na pagao. Adibirika la mwaga kahawa. Ukikati kakigugumizi. Masaika nipadawa nisha tafuna mizizi. Wanigatisha kichizi chizi. Yani natapakapa na shundo kupiga mbizi. Pinda mkongo ukunja mikono. Tuende taratibu kama kono kono. Kukukishingi shingi. Kukukishingi. Kama mbuzi kagoma kwenda. Kukukishingi. Shinde, kukishimu. Kizombi nina toka milenda. Kani
te Kenya,
te Kenya.
Kani teke te Kenya,
te Kenya.
Haminishika kwenye praja,
te Kenya.
Moko. Kama mapenzi yangu ni mdrama. Nakupa wote donowa.
kichwani umenika, hakuna wako kutoa ye. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Najua na kupenda na leo na thamini hapo sawa. Labda kimebagia, ni change gear, ni achi ututo. Si unanitimizia, najisevia, matandu koko. Mwezako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peki yako ndopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajuaga bila, I'm crazy for you. Baby, yeah. Siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Kia match me, why you them wako kia get enough for me?
Yeah,
rap it on nicely.
What are you stopping at this thing?
Everything I read.
Shawarogi minde chapa chapa twato tuka kijano Nairobi. Gana waka waka macho na bigi fnike na noti. Na kutaka taka bakwanza lazima nibishe hodi. Tadhani mini meru vile vas na chana. Hey yo Jones na unasquizu mekwa mrasta sana. Nadhani utaniweza muda baska zana. A devoted member kwele kanisa ya pasta nganga. So kinyo hiro apantaka. Ni mari mnami bata na haga na kamjaka. Na kuna nsaka no jomalu na zakan pata. Yo nipate after pata sindyo wana run after. Kahaja beba minda mpita tu. And I track to track, but kitu tunona name shipa tu. No disrespect me, no jesus, it's your my picture boo. But if you don't got a booty, then some honey sister do. Blessing nazo, tumesunda kwa kibenje. Staying out of trouble, atutaki lala stenje. Isi guli mavado, panutembe na kirende. Na hatu pendi maskando, so seti mbali kamenje.
Hey yo, boss, mina piga kiras. Red sun, for me dimples, give me the glass. I'm your promoter, si watu nalipwa in cash. No wonder, sisi rusha rusha, tukifrika babash.
Kata, 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 kata.
Kata, kata, kata,
kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, kata, k
your body back on me, my girl, and make we train. Bad girl, I want me, but I you, me, I defend. So pull up on me body, rub it up and descend.
Me never have no side chick because you are the main. Cause everywhere me go, the girl, I follow like rain. No need for worry, cause for you, me ready insane. Let's all I know me dimples with another hand name. Y'all just chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, y'all chuck up the chain. Y'all chuck up the chain, chuck up the chain. Chuck up the chain, y'all chuck 001. Kata, katika girl, kata, katika girl, kata, katika girl, kata. My girl just kata, katika girl, kata, katika girl, kata, katika girl, kata. My girl just kata, katika girl, kata, katika girl, kata, katika girl, kata. My girl just kata, katika girl, kata, katika girl. Red sun, I know me dimples.
Kama antena nitakupa penzi la kisela, nitakupa penzi la kisela. Sura shepu we mzuri, nakupa mia za sufuri. Unanata nata, mina kufata fata. Unavyo ringisha ringisha mama, basi biringa biringa mama.
Basi desi baby, pole pole slowly. Una pika degi,
sichana mzuri uwe pore pore mama, enda here una degi.
Mama akili ushaipora, ni kama umenichapa na bakora. Mama, basi biringa biringa mama,
basi desi baby, pole pole slowly, kama unapiga deki.
Yeah.
tell me to hello.
How about this mjini kwani nini? We, natoka na mimi kwani nini? We, mchezo mchezo na bebe ya mimi. We, tulipotoka na jua ni lini? We, sema kweli, nishampata, nishamnasa. Alafu sasa, na kwenye bedi mtama swa. Chuma mimi, ila sumaku ishanasa. Pelekeni angaza uwe wenu shauli na sasa. Anavyo, zungusha, iko kiuno. Mimi, nazidisha mikuno. Wana ukutaka sasa unavu wapatia michuno. Kwana wapatu singizi wakisike miguno.
Una, unanichanganya. Unavonifanya. Unanichanganya sana. Tena, ukinikusanga. Na kunipazanga. Unanichanganya sana.
Ukinikusanga paka wako. Unachanganya unavonipapu.
Banduki, the street champion.
Wana kutoka na nini? Wakati levo zako hawapati. Mbwa wa uswahilini. Tena koko hawangati. Una marashi mwilini. Wa ushombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini. Sao sinafika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu. Wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan, mtundu. Adina kuimbi ya kizungu. Girl, you have that thing and I call you pin. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you a wife. Girl, you have that thing and I call you queen. Girl, you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you a wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on your dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want beside you. Give me that, my baby, one phone. Yeah, 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 yeah. Give me that, see that you want for me.
Bad girl, how you are my single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and I do. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I found that thing that I call you queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king, gonna get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing that I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Oh, baby, I'm your king, gonna get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love you when you put it on the dance floor. So clean when you do the dirty one. I know, I'm just right beside you. Give me that.
Sinsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipa lunch nimekula mpaka dinagi. Santana, Santana. Kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama. Kanavo yoko taka mawa sama.
Kwa kwiri kwiri siko pesh. Na mupa mbiri mbiri sina break. Na kadundisha mwiri kitenes.
Kame ni kiri kiri imara kesi. Asa nioneshe ya richo kupa mama. Sugua. 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 Mama we. Sugua. Sugua.
Stata.
Sugua. 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 Sugua.
Ta. Tafenda pini pini ama kitato. Kupa kwa chini chini ama kwa ngoko. Golisa pini pini ama kimako. Chenga mwilini. Nini yoni boko. Udi, 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 udi. Kata toka kukudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oya, katoto yani dosalale.
Dosalale.
Nakapa fishi kambale.
Wakambale.
Kibidu bidua.
Bidua.
Pindu pindua. Yani nakachimbu chimbua. Nambandika pandua. Oh da da da, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Sugua. 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 Sugua.
Mama we.
Yani moyo kama unapasuka. Moyo unapasuka.
mapenzi baby nitakupea. Takudekeza mami mazuri nitakutendea. I know you like the flowers, red roses nimekuletea. And they say umeniroga, but I don't care. Yeah. Nyumba ya upendo takujengea. It will be bigger than the house of Fresh Prince of Bel Air. And we live together, mtoto tukiwalea. And we grow old together, baby that's my prayer. Cause you make my heart go far. You make my heart go far. You make my heart go far. You make my heart go far.
Heshima yako kuna wakuiva. Sito chikiti chako mwingine akaka. Vile nakupenda kama nimekuza. You make my heart go pa, pa, pa. Sema utaka kuenda wapi, weekendi. Take my time, take my money, spend it, spend it. Haya sio mapenzi, this is crazy, crazy. Mana paka nazidisha change, change, hey. Tazama juu ya anga, mapenzi ya metani. Yangwani na mchanga, kizani nona mwanga. Panga pangua panga, wako sina ujanja. Wako sina ujanja.
You make my heart go.
Shachoka kuranda randa, kushuka kupanda panda. Sitake kudanda danda, kukicha kutanga tanga. Gundi taku ganda ganda, fundi taku kanda ganda. Siva taku pamba pamba, nikiwa na wina tamba.
You make my heart go pop. You make my heart go pop. You make my heart go pop. I will give you love like you never got. Give you love that meant to be forgot. I will give you love.
I will give you love.
I will give you love. I will give you love like you never got. Give you love. Never to be forgot. I will give you love.
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 Dani moyo kama unapasuka.
Baba kujivunia ye. Yani kila kona umetimia. Napenda mamu kato kinukia.
ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanaye, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe washangae, uje uchungu wakazae, tukicheza kuchi kuchi na wakare minawe. Unakula pia wala unafito, tujuza kunitoa majicho hata uvegunia, bado uko simple unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko, chumani wanika madiko diko, kifungua toki, ya nini mafuriko, meniweza. Kuma baby te amo, te amo. Kuma baby te amo, Forotani, yani kama ndege hawanaye, tuogele na tukae, kwenye kiota tukakae minawe. Uje ni kubebe washangae, kwenye uchungu wakazae, tukicheza kuchi kuchi na hotae minawe. Kuma baby te amo,
nikibaruani tonge mina wewe kuyaikesa mambo yetu yaende.
Unasemaje baby?
Menisikia.
Nataka nilete begi, nataka niwahi kule, usije kunichelewesha bure bure.
Kutoka kwako ni alfajiri, kurudi usiku siri siri. Umu tunaishi wawili ama unaishi peke yako?
Kwa chini unachomanisha ndio nataka nielewe. Mimi najua unataka tugombane, umenichoka yani wewe.
Huko ulipo wewe mimi sipo, tumeelewana kutwa madeni na wishi mikopo. Mwanamume
inatosha, inatosha, inatosha,
usiseme hivyo.
Inatosha, inatosha, inatosha,
usinifanye hivyo. Mpaka take Mungu
naelewa, kweli uwezi kupata chochote mpaka ukupatie Mungu. Bila juhudi zako jewe utalipata jefungu.
Unaniona mikuwa spendi kazi,
sio kweli?
Mimi ndo kichwa cha familia, kuangaika popote mimi niko radhi. Mbibi nitapata vumilia,
siuende
Uarabuni ukajaribu bati yako mwenzangu Mazonge ya vizuizi ubishi wako wavunja moyo wangu
Uko wakuna lolote pamoja na miangaiko yao yote
Romana.
Na ujaja wao yote pesa wanazimaliza mademu zote
Apana.
Basika wewe nyumbani Nami nitoke nikangaike Mwanamume unapenda ushindani Nami nifanyeje mtoto kike
Inatosha, inatosha, inatosha
Usiseme hivyo
Inatosha, inatosha, inatosha
Usinifanye hivyo
Nataka ujitume
Utajituma
Ndo mume
Sawa mama
Kosha, fundi akia mungu anajua ajena chosha Toto zinapiga bila kuonga ya kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga Nipe kwenye kiti kwenye sofa Kitanda chama love Mama hiyo taiti ulivo ijazaga Taratibu mama usije ukachana Come closer, baby closer Oh mama take your clothes off Let's make love in a rover Ina makido kido Make you give me some cake Ayana God bless your mama Ayana hey. The way you move your waistline Ayana
God bless your father Ayana hey. Umuwa magaribi baby Ayana
Kamaradi ya time chemka poza kwa maji Na kutegemea fundi mashine unipe service Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi Come here make a chop your money baby Come closer baby closer Ooh baby take your clothes off Let's make love in a rover
Ina makiyogido Make you give me some cake
Ayana
God bless your mama Ayana
God bless my mama, mama.
The way you move your waistline Ayana
God bless your father Ayana
Umuwa magaribi baby Ayana
Hasa ukishika Boy, you know I can get it over you Hasa ukishika Pumzi sina na tapa tapa Boy, you know I can get it over you
Ayana
Ayana